Yande joni tori min tay sappo e joy studio kalangu nani habaruji fulfulde. Kori janyale moɗo hande sembe habaruji me haltana do filla ko darto hawrinde wadama maradi do fi ko darto dewlingo sukabe rewbe jonayi en nanan ko kanan kobe haali kanan kobe finatawa bi no hani dum accene lawol seeda horebe dina du kondan wi dum wala ele dina nonni fawal jondu kondan sigila haji dubina de sap jena o endan woni e hore mudum joni o enda agence ji dum wonno himbe hawjibe filla ko darto kono jarol himbe no wodi fayaade aljumaade windugol himbe sabu lana piro arande dilando enda nogay e go lewru jiye dartondu enda yewtan men pinande studio kalango haltana do filla ko darto gude cagnatede fina tawaje ko anduden ko wiete fanden teraje ko nande mudum ko hoye majjen do no dilla en nana en pama do ko dum woni Sumana Amadou woni ko wiyato on janhirte mon kandu won ko janganta habaruji di enda e fulfulde gofu en puddira ni hono andinore de fa hande du hawrinde dental leydi Europe wadi dum du kondam be kali be bi be kokki leydi Niger ko watto milioji chapande jeegon e ujunaji chapande jeetati dum du konda fu be bi hono gam batte be balta gomnati leydi Niger harfi ko darto kulantereje kewde der mudum no tawa du konda hara ko darto hono yaadu yeso kanyu e jawdi arzuku e des mudum jonde jam e denagu e filla ko darto faande sariyaji e du konda ni e dum dara harafi hono faawade jondu konda cellal balli dum du konda harafi le sukalo de way kanyu e rewbe ko e mudum en e cukalo e pamaroy dum wonno ko be gaddi ballaka e dan yerno hawrterle Europe haliri awrinde no wonno watta enda maradi do filla ko darto hon duru duggol dewlingol sukalo de way ko jona inder leydi Niger do enda hawrube ton enda be no tawa laami be got e mabbe du konna haali mo tesawa o wi hono ba ko haala majju no haale no wodi nokto haani himbe accana den ne kay non piccal seeda ka wonto sukalo dewel se yowi mo yidi tawe be accene lawlaw be kebbe ngada dewgal mabbe nani ko fawar joni hono laami do mbiyetedo may gizo kane mahamma mansour mo tesawa haala ni bandimi mohammed mamma inder hawrinde
La chefferie tradition du Lami Leydi Niger e ko emun ngida dewlilgol sukabe rewbe illu njonay amma be ndurwa nimbe gollira nyumo sukabe be no wadan tilay sai to be tokkani sukabe ben to ngidi suka debbo no wawi hojude redu tawe dewlaka gorko mo yidi on sauna dum debbo e kolle no bawi dilude njaha to sarobe modun ngita dum wakkati mun wodi worbe hewbe no bawi saunude suka on ganko andude nido dewlin bi yidun gorko suka debbo dimudo nden fa suka debbo jiwale sadoro mo tawa don sayni se dewlina gorko chawnudo don
pon kala magesh
no montere hala mabbe kambe horebe dina tawbe le hawrter ne wotere be kambe du konna nimbe kolli wiide ke dina hollay wiide ke no tilsi suka debbo dewlina illu yonay nden ne ka dun don waddi ko faane imam musa ibrahim yoyde walam fotti hawrinde en halni mohammed mamman dume dina wi e do fi o
Je suis leader religieux aujourd'hui. J'ai une fille de 13 ans.
Min mi kalo nane non do filla dina. Hande de mido wodi suka debbo mo duubi sappo e tati. De ni bandan kalo nane gum do filla dina wari yamim gan dewlamu. Mi susa hukkude mo gam mido andi ko o yonay. O watta o wada burna makko no wodiri dar dewgal makko. Hana do dina alsilamagal wi sukabe rewbe dewline illa jonay. Minen do min bawa taji kite majjum. Min bi'a dewlindo suka mun debbo illa wada duubi sappo e jetati fu wadi gacci ko jukki. Hano himbe gondo milira ko dum wadude gacce ko jukkante amma miden andi min fu ko idum waddana sukabe rewbe ben sa donnan der burna mabbe no hani dum hebane musolde
social et intégré
agence asan noni jaka hono pelle kawjide filla yarugol himbe makka ko ite agence ji din enda no godi do yaade aljumarne enda windugol himbe yibbe ya hijjor hikka Tamadu konda ni ono yerno fande koko habaruji ko ho kam won fedde hawjinde sigilade yaadu hijjor kanye umra e leydi Niger do enda o holliri o wi hono faware jondu konda ni ono lana piro arande ko jo himbe yobbe hijjui ka wartana e le lewru jiye dartondu noga e go mudon ko dil do enda nyeme yaade to enda leydi Arabi Saudite nani ko faware joni o holli ono Adam Dawachi ko landimo o wi takenadu konda ni Nasiru Saidu
Dimma hijjotoɓe rawani on tandu ni leydi meɗen hokka hikka du hijjotoɓe 1,118,111 kan woni ko leydi meɗen hokka hannden ni waɗan 4,000 e ko deki warɓe windude ko e mum'en ngam hijju hikka bun tokkiranɓe agence uji ɓendu windaɓe ɓenno gaɗan 5,006 hano noɗɗum andirano denno ni nonnon fawarde hannden ardiɓe agence uji ɗin gonno garno joɓa ceede hijjotoɓe ɓen illa suumay juula e puɗɗata warde jeɗɗire de ɗu ni min kokkiɓe ngam himɓe paama hijjotoɓe hikka ɓenɓe foto heɓa sigila on fuu fondite wooɗa min darni du ba ñande himɓe puɗɗata ummade ɗo ngam yahde hijjugo amma fa warde hannden sigila agence uji ɗin huuɓay ngam seɗɗa seɗɗa himɓe gonno gara no joɓira ceede
hijjugo
nowontiri fawar joni gam batte hono andinde deputéɓe dow fi ko dartu ndenagu kañum e jonde jam ɗum waɗi ko hono battu goɗɗo waɗaɗo enan galdu ñemey gam batte famtinde himɓe fawoɗa ɗum konon de kaf kañum wonno fedde wonde no daare do filla hono ndenagu e nder leyɗe enɗan kañum woni ko ardi ɗum hawtade du konnan ni e fedde deputéɓe daaro filla ndenagu to suudu sawar deputéɓe leydi Niger ɗo enɗa ɗum du konnan ni hono de kaf on du konɗan hono wuddu mum wonto ena genéve kañum woni ko waɗi gollal ngal nani ko fawar joni mbiyeteɗo Bassir Sidi Abdoul Azizi latir ka won horejo hono fedde deputéɓe dow filla ndenago assemblée nationale suudu sawar ɗo enɗan galle ñemey haalani assumat national e dow koɓe gonɓe andine
question sécuritaire c'est une question qui
filla denal himɓe leydi he are mum'en hunde noon de tawader hakkilloji amin minen tawaɓe dow filla ƴewtinade laabi denal ɗo nder suudu députéɓe ɗum ɗum waɗi komiɗen gollida ministre kawjiɗo sogeji leydi e laabi denako miɗen gollida sogeji leydi mawɗi ɗinɗu ngam heɓude mosola saɗormaji e golle hirñere he ɓiɗɗan bonɗaku goni no gaddana himɓe leydi min ƴewtino min daara laabi kanaɗi cinge o watta denako heɓake hawrine amin de gollal mum de hanti hokkanmin lawol min anda nomin golli lida nder koyirnam min anda du nomin ƴewtinorto laabi hawju leydi ɗi gomnati gollirta min gollida du nder koyirnam pelle jinganoje himɓe leydi du laabi fonnude hakke worɓe e rewɓe
et le deuxiéme thème aussi les jars les parlements et les jars ça c'est très important
nanni fane hono koreji mbiteɗo Arisal Alla Amda latiɗo kañum o yo laamiɗo safamɓe no enɗan mbara noga e jeɗɗi lewru avril e le commune mo Inates koreji makko ɗi enɗan wiyama dilli no gonno jooɗi hakkude tilabeeri e ñemeñ ɗum wonno ko neɗɗo goto mo studio kala ngu noddi latiɗo kono cuɓaɗo noon ton enɗa o haali o wi hono koreji hono fani député o enɗa miɗi linta ko o wi dilli ton enɗa Allah e fa hande himɓe woɓɓe no garda eno enɗan kaɓorɗe no torraɓe sanne sanne no hulƴinaɓe du konɗan waddi dillugo mabɓe ngol enɗa wakkati mo kalti o du konɗan ni ɓe dilli ton enɗa ɓe gari ɓe jooɗeke hono nokkuje ɗe enɗan iyanno neɗɗo goto o haaliri noon ni habaruji meɗen fa hannde no tawa du konda ni hara filla ko darto ndiyan ko watta bonande hitande fuu nder gallude Agadez toɓo toɓola e ila ila jang ɗum waddi ko fa hannde ni hono mairie on enɗan hooƴi lawol wadde golle hono urtugol kañum e tiggu tuggol gotaji ta nder gallure nde enɗan ɗum waddi ko fa hannde ni mbiyeteɗo Souley Oumarou latir kañum on ko ardina golleji ko darto laaɓan nder gallure nde enɗan commune mo Agadez o haali wiide ke ɗum ɗo du hono waddanno balla muɗum ko haalani bandi min Moussa Mamma
cette opération cons
ngal gollal tawa kenana utol gotaji ɗiyan toɓo heɓa to wittori kamɓe ndiyele dufiteje dow laabi ne illa altine bittiɗo min keɓi utude gotol ndiyam gongol dow lawol ngol jonɗo min gonana tesa loreji ɗo min tawi du gotol ndiyam ngol no heewi tasiri e tundije miɗen utol majji sana ɗum kay tesan loore on na ndiyam ñamuɗum nde toɓo waɗi gotaji ndiyam jeɗɗi min jiɗi utude kaɗoji ndiyam ɗam wittade caggal gotol tesan loore ngol min jatana to hotel ayir ɗom gaɗa mu no wodi gotol o bitara wutetegol e amidite ngol Agadez sokkini hedde daga menet e nasarawa gam iɗi gondi e tundiji seni ndungu wari ɗam wittatako noddagal ngal gaɗami to nimɓe ni woni kinnoɗi acca dufol tundiji ɗi keɓi fuu nder majji gam sana ɗum no haɗa ndiyan ɗam wittade
sa bloque le passage du
fanne to enɗa Agadez du konɗa hawride waɗi alal ngal enɗan gam batte famminde himɓe ɗum wonno muradu e gollal fawarde joni du konɗa ni nokkuri ittan gam batte silma e leydi men Niger jahangal ngal du konɗa arɗo ɗum kam wonno hoorejo hono filla ko dar silma e leydi men Niger to enɗa Agadez wuuro jeyago ele guure ayirɗen enɗan nani ko fa hande kanko sani alaji makko ori o haalni Anise Karimu koro jahangal ngal eko ɓe jiiɗi tawe waɗama hen
L'intérêt de cet échange d'abord
na faka wurin amin de ni woni andude no kure gadol silmade e andude du tariki leydi Agadez do sigilaji silma kam fu e andude sador maji e himbe tawda do filla gadol silma o min kolla himbe du sigila mum min gondi der balla UNICEF min ekkintinabe min beyda du ande wobbe mabbe nyenyal huna non ko hida sanne der gadol silma ko watta neddo funati gadol silma hebe barke majju no wado du min ekkintinabe do Agadez na min jarabe nyemay ton min ekkintinabe dans sigila on leydi din fu yewata
programme local c'est un programme national
non ni latol bal ko wada do filla buron dirgo skoite super league do en leydi niger wadi nyalan no gaydo berde ase alal ko jabbi dum en dum wadi ko asn niger lek kany e fa hanen du konani racing club mo nyemay wawa ndira bolum bolum won ko be gattum do en gallu nyemay non ni fa wara jondu kondandu hono do en gallu nyemen tawa as fan kany as soni dep kay ndum bawo ndiray as douane kany as garde national kay ndum ko fiido no as douane hebi gotel as garde national hebi gotel zender espoir fc kandu yeyi jalo ko akko namo arlit didi e bolu nonni fa hande ko non tawa GST mudum kandu kon nan ja kanyo irana hono fa hande be kamedu be bawon de sabu didi be gattondir ton tawa dum wadi nyande alangal do en gallu nyemay AS police kandu kon nan jalwe ke Sahel Sporting Club tati didi nonni fa hande ko non ni hono US gendarmerie kandu hebi gotel e do fa hande jangorzo momaradi hebay ba gotel min ande do kon nan ni wakade mo kalto AS soni dep kanyo woni hore kerol hono pelle latoje balde leddi Niger do filal Super League en Irana kanyundu kon kanyo GS tawa ka en goni gada
Kettine sigilaji studio kalango kadi totawa don der duniyaru do Facebook studio kalango
Facebook studio kalango
no welcome sanne mido feccide dum
yewtere meɗen yarma mbimɗen pindino no daara filla fina tawa e aadaji leydi men Niger gude e ñorteɗe juuɗe ko wiyete fa hannden teraji he kandu eɗen andi hunno ko wonno majja sanne ɗum waɗi ko fande yewtere hannde nde enen ƴeewan dow muɗum saabu gude no laati ƴoni e nder leyɗe men leydi Niger ɗo enda woɓɓe no intra tera tera dani ko Rafika Tahir waɗi yewtere komin pirte fulfulde
wuddere fina tawa nde witende terare ƴuwana tera nder région Tillaberi leppi noon cagñeteɗi goduɗi noneji hemunu gaɗirteɗi haabu nde wuddere sañetede witende terare wodude noneji kewɗi garaji boɗeji ɓaleji e daneji leppi sappo e jeɗɗi woodi kettine mumey Haruna biteɗo tinni biyoña
wuddere saññane terare hande nde wala nde giɗon iɓe gatta nder battuju dewgal wana lo berden de kay teddu gin terare kay den ayahan tefoa habu hotolu bursadu motadu keba garaji lobbi ngada gerseji ngada leppi baleji oli daneji bodeji neddo futadi wudere terare no andi hebi wudere den kanju yareteno batuji ede bodi san
ko kebaydo din ko hijeydo gin wono furngideji
cagnongol worbe ngata dun der leede men afrika indi tirabe cancambe abdul wahid no cagno mohoggo tarif indi tirango musee bubu hamma mo nyame hali ko wadi cagnongol no yidi majjude
miden cagno gude tera tera amma sai to neddo wari wi'i wadanede gan hande himbe galano gollida de denno ko suka debbo dewle to imnu noddi cancandum wara sanyanamu gude den ko duudi gan kanje suudu dum fedirte handen ne are duude leede tuba ko be kan himbe buri gollididde cagnol gude denno gollal non gal wodi ciede sanne amma handen de gala ciede kaden du gollal non gal wonano janci do mise min tato de redu leede no wodi cancambe amma do nyame mi andato cancando tawti
no hani wudere terare de joge faawoda heba to majju no Isa Alu aye jo andal do jonde himbe wiri
Rafi arano mudum waddi ni woni majjol fina tawa himbe leydi meden misali fina tawa leydi songahi denno kolte lenyi peru dirte neddo lenyol mum ande no wodi no welidu neddo de lenyol mum andaka andataki to juwi andataki du kan woni mo
sanyobe be nafi wodi gollal mabbe latake hunde tariki amma hande wudere de wudere gon luptina nokkumun teddunde chadinde dukai de machine sanyi
e do dum ko habaru mi fulful tili hande se Allah hetne jango non habaru je fulful ko mi gaddon taw studio kalangu hawtade e radio ji ngattoji kanyu e fa hande Facebook studio kalangu assalamu alaikum mbalanti jamali studio kalangu Gaya do Radio Faraa
Lamba chapande jenay Topere etati FM Tesawa
Do Radio Tarmamwa Lamba chapande jenay jeti Topere joy FM
Birninkoni do Radio Nia
Lamba chapande jenay jeti Topere joy FM Belle Yara
Do Radio Dalul Lamba chapande jenay jegom FM
Studio Kalangu.